Kwaje my brother?
Garenaro Republic boy.
Uko fresh darasa?
Same G for life.
Na talk to me my man.
Asena bidu uje kipande hichi my brother. Utaenjoy sana, I wanna show you a great time my brother.
Say no more man. Nadondoka.
Salam, come again. This does it, touch on it.
Hey, I'm looking for my money, where you are? Sijalala nyumbani, money on my mind. Nakatiza mtani, money, where you are? Where you are? Hey. Roll safi, low cut, nywele sio akili. Feature white, si tunapinduka mtawa pili. Kahawa ndo na kakitako na subiri. Taka na fast, ukitaka power, inuka go and get it. Taka mgongo pati, labda nkupakate ka. Shazo ya kupanda watu kama majukwa. It doesn't matter where you from, doesn't matter who you are. Kubari katao, bawa ndiki kwa mka. Na kuambia wewe kama jail, voni ambia mimi. Lazima machozi jasho na damu mwilini. Siwamini, otakuambia hawezi kuwini. Ngomba masikini, nini, wezi kutoka chini. Siyo size ya. Sisi so size yao.
Kuzaliwa Garenaro tu yenyewe baro. Mekuzwa na ugali kachumbari masaro. Natoka mtani dirisha pembeni taro. Mafeke chendo amefanya kaito janjaro.
Weka distance.
Mina we watu fanani.
Sifanye mistake.
Mina we watu juwani.
It doesn't make sense.
Haini ingi kichwani.
Why you hate me?
Taka ni feli ndiani. I'm a bad man toka dogo. Sekunde mtu sekunde mbobo. Kufika hapa so kazi ndogo. Chaka kwa chaka paka kwa fogo.
See your size out. Najua nimetoka wapi, I've been struggling for my life eh. If I never take chances, nothing gonna change in all my life eh. Najua nimetoka wapi, I've been struggling for my life eh. If I never take chances, nothing gonna change in all my life eh.
Classic music.